Waddanka Australia, wasaaradda adeegga bulshada oo loo soo gaabiyo DHS oo Centrelink hoos yimaado ayaa qaabilsan inay bixiso lacagaha lagu caawiyo qoysaska. Mid ka mid ah lacagahaas ay bixiso wasaaraddu waa Family Tax Benefit. Waxay runtii qayb ka tahay sida magaca ka muuqda nidaamka canshuuraha. Laakiin qoysaska intooda badan waxay doortaan in labadii asbuucba la siiyo oo loo sii hormariyo halka la sugi lahaa marka sanad miisaaniyadeedku u dhammaado. Maamulaha guud ee wasaaradda Hank Jongen ayaa sharaxaya waxa koowaad ee tahay inaad ku ogaato Family Tax Benefit oo ah inay hadba ku xiran tahay dakhliga ku soo gala.
It is subject to to an income test, and of course the amount that of income that affects payment really
waxay ku xiran tahay dakhliga ku soo gala. Marka dakhliga ku soo gala sida uu u saameynayo lacagta lagu siinayo waxay ku xiran tahay qoyskaagu inta uu leeyahay, inta caruur ee aad haysato, iyo da'da caruurtaada. Waxaa jira laba nooc oo Family Tax Benefit ku ay u kala baxaan oo kala ah Family Tax Benefit Part A iyo Part B. Qoysaska intooda badan xaq ayay u yeeshaan Part A, laakiin Part B waxaa loogu talagalay qoysaska dakhliga yar.
Family Tax Benefit Part A is a payment that's specifically aimed at helping with the cost of raising children. So in other words,
Family Tax Benefit Part A waa lacag loogu talagalay in si gaar ah loogu caawiyo qarashka ku baxa korinta caruurta, taasoo macnaheedu yahay waa lacag ilmihiiba in loo qoondeeyo kuna xiran dakhliga qoyska. Tan kale waa Family Tax Benefit B oo loogu talagalay inta badan qoysaska halka waalid ah ama qoysas waalidiinta midkood dakhli yar uu soo galo ama aan midkoodba mushaar shaqo soo gelin. Sidaas ayay u kala duwan yihiin, laakiin marar badan qoysas badan ayaa labadaba qaata. Hank Jongen ayaa sheegay in sida ugu sahlan ee aad ku ogaan karto inaad xaq u leedahay inay tahay inaad booqato Centrelink ama website-ka DHS oo ah humanservices.gov.au. Si aad u qaadato Family Tax Benefit-ka, waa inaad arji ama codsi xareysato, waxaadna ka xareysan kartaa online ama internetka. Haddii xataa aad uur leedahay laba asbuuc ka hor inta aan ilmuhu dhalan, ayaad sii codsan kartaa. Waxaa sidoo kale jira nidaam ay isbitaaladu leeyihiin oo ah inay waalidka ilmuhu u dhashay ka caawiyaan codsiga Family Tax Benefit-ka. Social workers-ka isbitaalka ayaa ka caawin kara dukumeentiga aad u baahan tahay sida shahaadada dhalashada ilmaha. Maadaama lacagta Family Tax Benefit-ka lagu saleeyo dakhliga ku soo geli doona sanadkan, waxaa lagama maarmaan ah inaad Centrelink-ga u sii sheegto macluumaadkaaga oo dhan. Dhammaadka sanad miisaaniyadeedkana, qoysasku waa inay canshuur celin sameeyaan ama waxa tax return-ka loo yaqaano, ama ay u sheegaan Centrelink inaysan u baahnayn inay xareeyaan tax return si markaa loo fiiriyo in lacag dheeraada ay qaateen ama la siiyey in ka yar intii ay xaqa u lahaayeen. Waxaa sii dheer lacagaha labadii asbuucba la siiyo qoysaska in qoysaska qaarkood dhammaadka sanad miisaaniyadeedka la siiyo lacago kaalmaatiya oo loo yaqaano supplement, laakiin dowladda ayaa dhowaan lacagahaas xadiday. Laga soo bilaabo Juulaay 1-deeda sanadkan, ma jiri doono qoys hal waalid dakhli uu soo galo oo la siin doono supplementiga oo gaaraya ilaa $300, waa haddii qoyskaasi ay codsi cusub sameeyaan. Qoysaska hore u qaadan jiray lacagtaas kaalmaatiga ah waa u sii socon doontaa inta ay xaqa u leeyihiin. Waxaa dhici karta in laga jaro lacagtaas haddii ay Australia ka maqnaadaan in ka badan 6 asbuuc ama dakhligoodu kordho. Si aad mar walba ula socoto isbeddelka, Hank Jongen wuxuu leeyahay waa inaad akhrido waraaqaha ay ku soo diraan DHS ama Centrelink.
We write to people on a regular basis to let them know about any changes that might apply in relation to their payments.
Si joogto ah ayaan dadka waraaqo ugu soo dirnaa si aan ula socodsiino isbeddelada saameynta ku yeelan kara lacagaha ay qaataan. Inta badan waxaan waraaqo u qornaa sanad miisaaniyadeedka si aan u xasuusino inay macluumaadkooda cusboonaysiiyaan oo ay noo sheegaan wixii iska beddelay xaaladooda nololeed. Haddii waxoo dhan kugu adag yihiin, gaar ahaan aadan afka Ingiliishka ku hadlin, DHS waxay bixisaa adeegyo turjumaan. DHS waxaa sidoo kale u shaqeeya shaqaale ku hadla luqadaha kala duwan oo dalka oo dhan ka shaqeeya.
I think it's fair to say that the staff in our face-to-face servicing reflect the community that they operate in.
Waxay ila tahay in aan dhihi karo shaqaalaheena adeegyada foolka bixiya waxay ka turjumaan bulshada aan ka dhex shaqeyno. Tusaale ahaan, galbeedka Sydney waxaa ka shaqeeya shaqaale badan oo ka soo jeeda Koonfur Bari Aasiya, China iyo dabcan kuwa Carabaha ka soo jeeda.